This is an MUT Radio podcast.
We did promise you that interview with Ugold Max Nganchego Tsuzobe Kona, right here joining us on MUT Radio. I think we do have him on the line. Kolit.
Wala, but I'm Grant.
Sure, come back.
So
let's just get straight into it. In fact, ugolide simazela lapha kwi distraction boys. Kodwa namhlanje ngifuna sazi kabanzi ke ngogolide yena straight nje ukuthi uphuma phi kweyiphi indawo and leli ka golide liphuma phi igama futhi.
Bafethu lo Gold Max bafethu from KwaMashu esingawunqawini uyazi mfana wasekhasi. So saphusha iqomo nje mfethu lela golide ke mfethu isukela kudala mfethu computer yami yokuqala mfethu nje ibrand yayo engangiyiphiwe ngaqala ngayi production kwakuyi Gold Max i-company.
Oh
yeah.
So laphuma laphi igama?
Hayi laphuma lapho ngangiyibuza ngithi hayi mfethu ngizoyibiza ngobani ngathi I know le computer it's very special for me because angana student engenalutho nami ngangiyiphiwe nje mfethu usisi wami hayi mfethu nganga igama lekhompyutha kuyi Gold Max then yaqhamuka lapho igama la Gold.
Hawe kumnandi kakhulu mfethu isitori simnandi kakhulu leso. So ek-DJ yenu wangena kanjani khona?
Mfethu ngasho ukuthi ezinye izinto mfethu izona ezikubizayo because vele ubaba wami vele kwakuwumuntu womusic vele so ngangijwayele nje ukulalela even ngisho mfethu iy'ngoma ze-jazz mina ngiyazazi ngiyabazi abantu abashaya i-jazz so bekuyena lowo muntu loyo one-following kakhulu kumusic yabo. Yeah mfethu.
Story simnandi kakhulu. So manje-ke kwahamba isikhathi na release umculo and then wahlangana i-Distraction Boys. Yahlangana kanjani?
I-Distraction Boys vethu uyahlangana ukuthi uQ vele abazali bethu vele vethu even singakazalwa vele baba abangane. So we grow up vele abazali bethu babangane then kwawukuthi sithanda umculo sobabili then we form a group sayiqamba i-Distraction Boys ngenxa yokuthi sasifuna ukuphazamisa i-system because i-system yayithi igqom it's not allowed on radio station so sasilwa naleyo nto nje.
Hey, and then aphazamisa ngempela. So menikhipha lawa ama-records beninan-expectile ukuthi azoba makhulu kangaka nje ashikomisa i-South Africa yonke.
No awayingekho phela ama-expectation amangako because obvious sasikwi-war yokuthi we just wanna fight ukuthi igqomu lize lingene kwi-radio station but ngomusa besikankulunkulu ezinye izinto futhi zenzeka ngendlela fethu unkulunkulu ayifisa ngayo because fethu like umhlaba wonke fethu sayibreaker nje i-record ngasho nje kanjalo.
Kakhulu mfethu. Yeah. So i-Distraction okwamanje isathemile and we hope ukuthi izobuya but isathemile mhlawumbe yini eyenza ukuthi kwenzeke lokho ukuthi nithi asithi ukukhipha ama-projects eceleni nje umuntu ayikhiphe lokwakhe.
I know mfethu I think le nto iyafana nanokuthi ama-artist amaningi they usually take a break from if ade release ama-album just ukuthi banikele u-album leyo i-space yabo. So i-Distraction Boys kuhamba la sithole ukuthi besidropha njalo kunyaka then we decided ukuthi okay I feel like sesidrophe like ama-album amaningi we can take a break for now and omunye umuntu abe a-dropper something eceleni just ukuthi phela abantu bethu bangalambi abantu bangasweli umusic yabo.
Into emnandi kakhulu le. So sothi ukudlala nje ingoma emnandi kakhulu uyadlala ethukuzini ihamba nawe futhi VAR masibuya sothi ukukhuluma ngayo kancane but ke make sure ukuthi nawe-ke mlalele ekhaya you do connect with us on 0681608832 masibuya nje sisaqhubeka ne-interview naye uGold Max simphethe la kuhlangana ne-Midday Show on MUT Radio right now nangudlala ethukuzini ihamba nawe uGold Max bethi VAR on MUT Radio. Yes, now it's definitely giving weekend vibes right here on MET Radio, shaping on the future right here on the Hlanganani Midday Show with myself, Umvelo Akahadebe. We're still continuing with an interview. We are making Naye, Gold Max, Ugolide. We are now going to weekend. I'm Nandi, a beautiful song. I'm going to play Gold Max, Betty VAR. If we can move on, what inspired this song?
Inspiration alone, my face, it's about the dance, because it's a equal on vocals, yabo. So it beats it for your DJ, yabantu, aba so much analysis cards. It's more like you dance a bit, then I'm a sing along.
That is nice, but yazi ngithini zokubuza nje ukuthi ukhona nomculo zayo, kodwa ngithe ngiyabheka nje there is a challenge evulile lapha yevala, and ufaka ama artists amaningi kakhulu, a lot of artists on that song. Yini ke inspire yona leyo ngoma leyo esilindele nje nge 16?
No vethu, into inspire leyo ngoma leyo ukuthi nje vethu asavuli manje sivala kuphela. So challenge it's doing well on TikTok. So abantu nje abalindele ukuthi kusazovalwa ngempela nje. Hayi into yokudlala.
Kusezomlilo.
Yeah, too much.
Awukakhulu mfethu. So singalindela yona le single noma khona EP or album ezayo endleleni.
Hey mfethu, there's a lot of music coming as there's a project ezophuma, a collaboration, yeah, Danky Boy and Black Junior, and also there's album called Max ezophuma futhi na this year. So mningi kakhulu music osazophuma. There's also the album EP yami ezophuma yami nodlala Thukuzini.
Oh, that is amazing, Fethu. So kule nyanga le we are celebrating Africa Month nje. So ngifuna ukubaka kwi spotlight kancane nje ukuthi uma ucabanga yini esingakwazi ukuthi siyenze nje khona sizothatha umculo wala waseThekwini susaphaze yonke iAfrika, size siphume ngisho nase Africa. Yini nje singayenza?
I think Fethu, for now into esebenza kakhulu ku music, bethu TikTok, we need to do more challenges, because I feel like with TikTok it's very like international, global kakhulu, because it trendy uzoyibona itrend yengoma umuntu uyabona even nabantu base Brazil they doing the challenge. Even when abantu bako Mexico, London. So I feel like bethu kumele sigxile kakhulu ku social media, because iyona epusha kakhulu music wethu ukuthi uhambe. Akusafana kudala ukuthi we have to go to the streets, see drive just to promote music. So manje we have ama platform vethu am more advanced ukuthi ingoma isheshe isabalale nje like global. So iwona vethu ama social media njengamanje vethu like engasho ukuthi vethu ayawudla umhlanganiso.
That is amazing. Siyafuna uzisigubhu nje sisizwe lesikhale melika mfethu.
Akukho okunye bhuti wami, uyazi.
Yes, so vethu, hey, uDJ vethu, and usezingeni eliphezulu kakhulu le, and ngiyazi ukuthi akukho lula, because baningi oDJ sibabona kodwa kuba nzima ukuphumela. Leyo imuphi mhlawumbe umyalezo ongakwazi ukuthi ubashiyele bona ukuze bakwazi ukuthi ba break it through i-industry?
Vethu, into ebalulekile ukuthi into yokuqala nje mfethu, i-brand. Yabona mfethu, even if like it can take you like 10 years, but the more uzofokusa kwi-brand yakho, engage nama-fans akho, and try ukuthi u-drop u-music futhi abantu bawuthola u-music kusanesikhathi, I think lokho kuyakwenza ukuthi upusheke na ukuthi uhlale u-relevant ngaso sonke isikhathi.
Awukumnandi kakhulu vethu. So before ngikudedele nje, abantu bangawuthola lapho u-music wakho lo zayo omusha nalo mdala, futhi bangakufollowa kanjani ku-social media?
Music wami vethu ukhona kwa wonke ama digital platform. So for ama updates about upcoming music, abantu bese bangangithola ku Facebook laphana, it's Gold Max nje vethu. Gold Max verified, so lesa abantu bengebetholane nama fake pages. Then ku Instagram it's Gold_Max_DistructionBoys. Then u Twitter is just called Max DB.
Aw, that is amazing. Fethu sibonga kakhulu. Nansi nje mesisuka la ngizogijima lapha ku TikTok siyobheka uvala challenge mase siyayishala challenge sikutag lapha.
Hayi, no mfethu ngibonga kakhulu and thank you for ngathi ngingahlezi ngimema njalo but every time.
Ah, khululeko sesikulindele ukuthi sikubone laphakathi ke e-studio sethu. Kuzokwenzeka
kho. Ngathi ngingathi soon soon uzowenzeka but kuyona ukuthi phela umuntu usabanjwe emsebenzini but soon soon hayi ngizonivakashela e-studio.
Aw, danke kakhulu mfethu, siyabonga kakhulu.
Hayi, ngiyabonga. Thank you bafithi nibe nosoluhle.
Sure.
This is a MUT Radio podcast.